uyambuka
batuze zukine itwazala ungasabike
sizo shayati tabukosheme ubuza kanjani umoya ushintsha
ngicela
ngikufuna manje yavuma
izulu